Mabebe swa matimba leswi kasi randulela njhani le tsaka mamani swo gangeme ni ndota ya matimba u tali mina khome makumba swo sasekile yelele kali randu ni twanelele loko lava nkarhi va ni yingisela skis mabebe swa matimba leswi kasi randulela njhani le tsaka mamani swo gangeme ni ndota ya matimba u tali mina khome makumba swo sasekile
chala mangina Sondela my style, Gisambo, no goose, or sand, or tunnel, or sand, or look on.
Mabebe swa matimba le kasi randulela njhani le tsaka mamani swo gangeme ni ndota ya matimba u tali mina khome makumba swo sasekile yelele kali randu ni twanelele loko lava nkarhi va ni yingisela skis mabebe swa matimba le kasi randulela njhani le tsaka mamani swo gangeme ni ndota ya matimba u tali mina khome makumba swo sasekile
chala mangina Sondela my style, Gisambo no goose, or sand, or tunnel, or sand, or look on.